Fikilia msalaba, moyo wangu humia tena na kulia. Ninapo fikilia msalaba, moyo wangu humia tena na kulia. Tunamurudisha Yesu kifoni, tunapotenda dhambi bila kuungama. Anakulilia, sana nilikufia. Njoo kwangu, Yesu akuita. Ninapofikilia msalaba, moyo wangu humia tena na kulia. Ninapofikilia msalaba, moyo wangu humia tena na kulia.
Jesus gave his life as an atonement for sin. He died on the cross that all sinners might live. But as often as we sin, we crucify him over and over to the cross.
Ninapofikilia msalaba, moyo wangu Salaba, oh, you.